baba ibi chenyeo mundi afiti nideri ariko bose basa neza nibitangaje iyo turirimba indimbo zacu amateka yacu atuma twirata tugira umutima uharanira iterambere mupanyuze mu mateka akomeye twagurutse nk'intwari nyazo turagenda twandika inkuru nshya nk'abanyarwanda turi beza turindashyikirwa tubakanye ubumwe dukeshura ubuyobozi bwiza turi ishema ry'afurika isi yose irabitangara Zaini chingero unga fitini baby Aliko bose basa neza nitangaje Iyo turirimba indirimbo zacu amateka yacu atuma twirata Tugira umutima uharanira iterambere Nubwo twanyuze mu mateka akomeye twahagurutse nk'intwari nkazo Turagenda twandika inkuru nshya nk'abanyarwanda turi beza Turindashyikirwa Tubakanye ubumwe dukesha ubuyobozi bwiza turi ishema ry'Afurika isi yose irabitangara abanyarwanda turi beza cyane dukomeze dufatanye tubake ejo hazaza Dutere imbere twese hamwe nawe uhejwe Imihigo nigisha ariko turi maso Buri munsi ni intambwe nshya Abanyarwanda turi beza turindashyikirwa tubakanye ubumwe dukesha ubuyobozi bwiza turi ishema ry'Afurika isi yose irabitangara Abanyarwanda turi beza cyane turi beza